amasomero nga gateeseteese era nga n'agamu ku go gatandise okuwummuza abayizi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abasomesa balabuddwa okutagezaako okusomesa baana bano mu biseera eby'oluwummula kubanga bagenda kukwatibwa bateekebwa emabega mu mitayimbwa. Okusinziira ku mubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Namayingo nga ye Nalongo Eva Kwesiga, mu kwogerako eri bannamawulire agambye nti kya nnaku nnyo era kya buswavu okubanga abazadde bwe bamala okuteeka abaana ku masomero, abaana bano babeera beetaaga bwe badde waka nabo basobole okuwummulamu ku bitabo batendekebwe mu ngeri ez'enjawulo kubanga amasomero gabeera gabatadde. Kyokka kya nnaku nti ate amasomero gano bwe gatuuka awo ate gamala ne gayita abayizi bawummula akaseera katono nnyo abaana bano ne baddeyo ku masomero okusoma yogayoganga abaana abamu batuuse n'okukola ebimu bye batategeera nanti ne bakuguka nnyo mu bitabo kyokka ate mu mbeera ez'obutonde era n'ez'obuntu n'abaana bano ne bafuukira ddala ekizibu eri eggwanga. Asinzidde wano ng'agamba nti kaakano ke kaseera essomero lyonna obutagezaako kwetantala newankubadde omusomesa okusomesa abaana mu luwummula kubanga bagenda kumuyoola ng'amateeka bwe galagira.
Amateeka ge twafunye gatulagira obutayikiriza ofiisi ya RDC ne DPC kumekinga shuwa nti wazira essomero likirizibwa kusomesa mwana mu holiday. Holiday kitegeeza omwana awumule asomye ino, so obwongo bwetaaga okuwumula, bazaane, babuuke, bakoleku emirimu gy'awaka. N'okutuyamba abaana holiday omwana aba n'abatayeeyo asobola okwegako empisa eddawaka. Okusoma ti nekikola omwana, empisa eddawaka nedikola omwana. Kusoma tupolishinga kumpisa ze mutayirimu abaana waka, abaana bali wild kubanga titubateeseteese, waliwo okuzaala n'okukuza, twazaala etitukuza kubanga abaana titubawabwire. So abaana ebo baba bavireyo mu holiday mubaleke waka babeeku n'abazaire babone bwe bali kulya emmere, oba bali kudaigula, oba bali kukola batya, oba bali kuvuma, oba kola batya, buvunaanyizibwa bwaife ng'abazaire kutyama n'abaana okubatereeza ekiseera kya holiday. So n'ensongalaki abaana gavumenti ebasindika mu kuwummula, so tiwabaawo omusomesa yenayeno vaidmas yeyibala.